You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ilona vaia sa mua mua ili tofi palemia na faia se malanga siasia Scott Morrison I Indonesia. Ma failoa ia ima le peresetene ole atunu u Joko Widodo. Ai le oise tulanga malosi le amatanga o le fainga maloa Scott Morrison I le faa iunga le news poll o lo o mamao ai ilalo le langolongo ina o le fainga maloa le so o faa atasinga. Ai o le ngaluenga mua mua le palemia o le toe fesu ya I leo lana laina iluma po lana kabineta is a cabinet reshuffle.
You know, it's been a pretty tumultuous time, and I think Australians would welcome the fact that period of time is over. And it should be over. Australians expect that of their parliament, and I'm pleased that that's the case. The age of bitterness has come to a close, and the age of working together and focusing on the future has come.
Le palemia, Scott Morrison. Ua whamawa Julie Bishop ma le tofi minister le vai fafo ma ua sui tūlanga iei Maurice Payne le ana umia le tofi minister le puipuinga. Ua se e Julie Bishop I le nei tua a le Liberal Party. O Peter Dutton le ana amataina le lu'i o le tofinga mai Malcolm Turnbull na whaia ina I le palota. Ua toi tofia nei e Scott Morrison I le matanga luenga Home Affairs. Ai ua toi avesea mai iei whemalanga inga o se matanga luenga tūma oti. Ma ua tofia iai, David Coleman, e avea ma ministau fe malanga inga. Ua tofia Angus Taylor, ili matanga luenga le malosi elitise ma puna oa, e sui tulanga ia Josh Frydenberg, lea wase e ili tofi teutupe na umi e Scott Morrison. O le mata upu lene ili ngau singa atoai ma le tau o le malosi elitise, na fai masasa ili fainga maloa Malcolm Turnbull, ma o se tasi o mata upu, nei iu ina tūle e se ai o ia mai le tofi palemia. Ele I langolongo ina e Angus Taylor, le minister fou, le tele o manatu o Malcolm Turnbull I le whaonga ina o le koale atoa I le mata upu iswinga I le tau.
I'm not sceptical about climate science, but I am and have been for many years deeply sceptical about the economics of so many of the emissions reduction schemes dreamed up by vested interests, technocrats and politicians around the world.
Angus Taylor. O le aso wharei leo le vāsona te enei na whaamawai ai Malcolm Turnbull mai le pāle mene, ma o le atoe whai ai pālota laiti mō le no fōa Wentworth I sa sa eo sini. Ua vevela re tauwanga mō le pre-selection o se sui o le Liberal Party, o lo oa fi ai le tua whawhine o Tony Abbott, le tama I tae o Christine Forster, ma se tasi na avea ma ampasau au se talia I Israelu Dave Sharma. O le no fōa Wentworth, e le imamuru lava I le Labour po seisi vāenga upuwhai, ai ua iloa I se poll a le Australia Institute, le pa u ilalo po o le se'i tua, o le langolangoina o le Liberal Party taluona ave ese e le whaafaletui, le tofi pālimia mai a Malcolm Turnbull. E ono te le se avanoa e manu maloa I se sui tuto tasi preferences mai le Labour. Ai olo o malosi 45 ti onga o le minister of Home Affairs, Peter Dutton, ilo na whaonga ino lana pule wha minister, e sui ai le whaotuanga mai lana mata ngā luenga, e pāsia ni visa o ni tama ita I tau si tama po o ni au pairs mai Europa. Olo o tau tū Peter Dutton, e le I manatu whaapito lana whaaiunga.
I looked at it and thought, look, it's a bit rough. There's no criminal history. She's agreed that she wouldn't work while she was here. As I understand it, she never overstayed the visa, hasn't committed any criminal offences, and I thought it was an application of common sense.
Peter Dutton. Ai o alia e maile mata upu le nei, ia Peter Dutton, ma tama ita I tausitama mai Europa. I le teimi o lo fesilingia le mafua anga o le poloka lame, po o le poloka ina, o se visa urufale o le tama ita I o Jalsi Manning, O ia le nei, na whaasalaina I le whale pui pui a Amerika I lona liki ina o whaamatalanga pui pui a le military a Amerika I le Wikileaks. Na sāu no ai se sui o le Labour Penny Wong, masalo o le poloka lame, po o le poloka ina e Peter Dutton o le visa o Chelsea Manning, e le poloka ina pe ana whaapea o Chelsea Manning o lo o tau mawhai o ulufale mai e ngā lua e tau sitama po se au pēa.
If they make a decision that she ought not be granted a visa, I think it is incumbent upon the minister to explain why. Of course, a more light-hearted response might be that if Chelsea Manning came as an au pair, she might have a better chance of getting in under Peter Dutton.
sbs.com.au